say boy call me number one.
It's good that
baby your eyes on my phone. Yani utadhani body langu sexy, sexy uriyoni. Yeah, always on my phone. Unatazama nani anaini sexy, sexy ajabu umuoni. You better know upendo wangu umeugeuza fimbo. Haya ni mapenzi so wimbo, machosi yamekuwa wimbo. Hari na misi kuwa single, moyo napenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai umalizi ukianza, katuko mahakamani. You better go, baby I'm ready to go.
Rumba,
you better go, I will let you go. You better go, I will let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go, I will let you go.
Wende amani.
You better go, I will let you go.
Harina misi kuwa single.
Yeah. Weze nuna kichwa chanyoka, si uwezi mzigo wa mawazo. Ninachofia meno yatanitoka, nguvu za kusukumana sinazo. Nanika kuchoma mkuki, mbona damu zinanivujia mimi. Na kukushiti sikumbuki, baby utaniamini lini. Furaha imepotea, kila kitu kwako nakosea. Kujitetea hadi nishaanza kuzoea. Moyo napenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai umalizi ukianza, katuko mahakamani. You better go,
baby I'm ready to go.
Rumba,
you better go, I will let you go. You better go, I will let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go, I will let you go.
Wende amani.
You better go,
I will let you go.
Harina misi kuwa single.
It's when the boy call me number one. Yeah, he call the music worldwide.
The Mix Killer.